Yeah. Wise men will say, no pain, no gain. When you're gonna die, no pain, no fame. I do this for my people. My people. Music is my life. Yeah. I hope you'll understand what I'm gonna say. Skip. Yeah. Now feel weak on my knees, stress on my head, see where's the release. Appetite many freeze, niko so lonely, see where's the dish. Life imekuwa hardcore, niki push harder, ina get worse. Nimepoteza my friends, niki think back, naishi wa gas. Kila day in a blessing, door haitoshi, bado tuko chasing. Vitu ziko kwenye leaf, zimepande bay. Watu wana daddy, ninja, si ukedi. Msoto haijui kaweni mgeni. Suwezi tosa do weekendi. Niko na jukumu ya kulisha watu wengi. Una cheki, nina uwezi ya kurich wase. Kuna love, mina share, ya ni change wase. Nina voice ya kurich wase. Kona feel kile na do, call wase. Nina uwezi ya kurich wase. Kuna love, mina share, ya ni change wase. Nina voice ya kurich wase. Kona feel kile na do, call wase. Kukua raised in the ghetto. Haimanishi sita wa fly stato. Na face life ka champion. Nikiwa esto, niko na maveto. Na dream big, nikiota. Nikijua one day, nitaoza. Life imekuwa hora. Naji humble, nikisorora. Na kusoma, nimesoma. Lakini waya zangu bado wanachoma. Nimesafiri, nikizuru. Ndani ya roho, najua ntafaulu. Nime survive na mauru. Huku kwetu kila siku ni manduru. Na kudedi si issue. Kusurvive ni your issue. Wase. Nina uwezo ya kurich wase. Kuna love mina shed ya ni change wase. Nina voice ya kurich wase. Kauna feel kile na do call wase. Nina uwezo ya kurich wase. Kuna love mina shed ya ni change wase. Nina voice ya kurich wase. Kauna feel kile na do call wase. Wase wase. Sipendagi usingizi, no. Niko on time kambota, yes. Napenda nikiwa busy, of course. Sitakangi nikisota, no. Sola pia imezidi, juu ya ngozi inachoma, anyway. Niko maji kagidi, saizo na vuka bota. Nina uwezo ya kurich wase, kuna love mina shed ya ni change wase. Nina voice ya kurich wase, kauna feel kile na do, call wase. Nina uwezo ya kurich wase, kuna love mina shed ya ni change wase. Nina voice ya kurich wase, kauna feel kile na do, call wase. Yeah, in the real story bana. Sniper SP Jiganji Manyota, I'm out. Yeah, this is how I do for my people. I thought I told you before. Yeah.